Thank you. We'll be right back. We'll be right back. Kute manigi ni Zindala zombi Yangenza mapili Ngabadizi ngabona mapili Yangsanganisa no sisi Engakula kwaba imizwili Ipiano Kute manigi ni Zindala zombi Kute manigi ni Zindala zombi Piano Piano Lele, bambi njamanji. Ekasilami bambi zinjamanji. Eyi hamba nezinye izimbi manje. Angiphethe imali manje. Bengisayobabona, bengisayobabheka ukuthi basaphila na. Wena bambinja, bengisayobabona, bengisayobabheka ukuthi basaphila na. Ay, wena bambinja manje, ngithatha ngenhliziyo, ngenhliziyo. Yonke into engiyibambayo iyo, abayiphikisi, no, no. Ngiyakutshela mfana iyo, ngithatha ngenhliziyo. Yonke into engiyibambayo iyo, abayiphikisi, no. Kodwa wena bambinja manje, bambinja manje. Ayi ngidideli hembe manje, engisayobabhoneste ngamanje. Angisayobabheka kuthi basaphila na. Angisayobabheka kuthi basaphila na.
Angfela wena baby yo. Angranda wena baby yo. Angfela wena baby yo. Angranda wena baby yo. Angfela wena baby yo. Angranda wena baby yo. Angfela wena baby yo.
Yeah, yeah, ah, my
party, oh, party, me go big it inna, me go get it inna, ma go get it inna, I go travel around too, ma go get it inna, I go travel around too. Go sing, tell them si zoom and that ain't a sin man. I go on and do drive, I go on and do cool, go si zoom shabby.
Ma bungene tina,